bathethile bakhulumile ngaphandle kwesikolo nobody needs. Esikolweni bengitala nzima umama ufunda ndibe yiloya and she ndlulekile ndiphinde lipha umculo kimi indlela ye-east. Naw uyabona ngondikhulile mnolongayanga nzinzile isiqim. Bathethile bakhulumile ngaphandle kwesikolo nobody needs. Esikolweni bengitala nzima umama ufunda ndibe yiloya and she ndlulekile ndiphinde lipha umculo kimi indlela ye-east. Now you're born and when you cool, I'm no longer young and then you scream. Bathethile bakhulumile ngaphandle kwesikolo nobody needs. Esikolweni bengitala nzima umama ufunda ndibe yiloya and she ndlulekile ndiphinde lipha umculo kimi indlela ye-east. Naw uyabona ngondikhulile mnolongayanga ndizenzele isiqibo. Bathethile bakhulumile ngaphandle kwesikolo nobody needs. Esikolweni bengitala nzima umama ufunda ndibe yiloya and she ndlulekile ndiphinde lipha umculo kimi indlela ye-east. Bona ngundikhulile mnolongayanga ndenzele isiqibo.
Mbappé, 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 Mbappé,